Ngokuka Marku 8, ngalizo zinsuku sekukhona futhi isixuku esikhulu singenakudla, wabiza abafundi bakhe wathi kubo, "Ngiyasawukela isixuku ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Uma ngibamukisa baye ekhaya bengadlanga, bayakuphela amandla endleleni ngokuba abanye babo bavela kude." Abafundi bakhe bamphendula bathi, "Umuntu angatholaphi lapha ehlane zinkwa zokusuthisa laba na?" Wababuza wathi, "Ninezinkwa ezingaki na?" Bathi, "Ezisikhombisa." Wayala isixuku ukuba sihlale phansi, wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa, wabonga wazihlephula, wanika abafundi bakhe ukuba bababele, basabela isixuku. Babe nezinhlanzane ezingcosana futhi, esezibusisile wathi abababele nazo. Badla basutha babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa. Babe ngathi izinkulungwane ezine wabamukisa. Wayesengena masinyane emkhunjini, kanye nabafundi bakhe weza ezweni laseDalamanutha. Khona kwafika abaFarisi baqala ukuphendulana naye befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga. Wabubula emoyeni wakhe wathi, "Lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyukunikwa sibonakaliso." Wabashiya ubuye wangena emkhunjini wamuka waya ngaphesheya. Kepha babekhohlwe ukuphatha izinkwa bengenalutho, isinkwa sisinye kuphela emkhunjini. Wayesebayala ethi, "Anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nemvubelo kaHerodi." Baphendulana bodwa bathi, "Abanazinkwa." UJesu kwazi wathi kubo, "Yini ukuba niphendulane ngokuthi aninazinkwa na? Anikabona nikaqondi na? Inhliziyo yenu iselukhuni na? Ninamehlo aniboni, ninezindlebe anizwa na? Anikhumbuli yini? Mhla ngihlephula abayizinkulungwane ezisihlanu, izinkwa ezisihlanu ukuthi nabutha iziqabetho ezingaki ezigcwele imvuthuluka na?" Bathi kuye, "Ishumi nambili." "Mhla zisikhombisa kwaba izinkulungwane ezine, nabutha amaqoma amangaki agcwele imvuthuluka na?" Bathi, "Isikhombisa." Wathi kubo, "Anikaqondi na?" Bafika eBhetsayida, base beletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba iphathe. Wayibamba impumputhe ngesandla, wayeholela ngaphandle komuzi, wafela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo, wayibuza wathi, "Ubona utho na?" Yabheka yathi, "Ngibona abantu, ngibabona behamba kungathi izihlahla." Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi, "Ungangeni emzini wabantu." UJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe waye emizini yaseKhesariya Filipi. Besendleleni, wababuza abafundi bakhe wathi kubo, "Abantu bathi ngingubani na?" Bamtshela bathi, "UJohane uMbhaphathizi." Abanye bathi, "U-Eliya." Abanye bathi, "Ngomunye wabaprofeti." Wayesebabuza ethi, "Nina ke nithi ngingubani na?" UPetro waphendula wathi kuye, "Wena unguKristu." Wabayelisisa ukuba bangatsheli muntu ngaye. Khona waqala ukubafundisa ukuthi indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabaphristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe emva kwezinsuku ezintathu. Lelizwi walikhuluma ngokusobala, uPetro wamthatha waqala ukumkhuza. Kepha waphenduka wabheka abafundi bakhe, wamkhuza uPetro wathi, "Buyela emva kwami Sathane, ngokuba uqondo kukaNkulunkulu kepha okwabantu." Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami akazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Ngokuba ilona lo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uya kulahlekelwa yikho, kepho olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami, nangenxa yevangeli, uya kusindiswa. Ngokuba kuya kumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke, alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Ingaba ngakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, nendodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye lapho iza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi ezingcwele.